Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 32. Senakeribu umwami wa Ashuri atera i Buyuda. Hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize, Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeye imidugudu igoswe n'inkike, yibwira ko azayihindura. Hezekiya yabonye ko Senakeribu aje agambiriye gutera i Yerusalemu, ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa, baramufasha. Abantu benshi baraterana baziba amasoko yose n'akagezi katembaga mu gihugu hagati, kuko bagiraga bati, niki cyatuma abami ba Ashuri baza bagasanga amazi menshi? Arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, ayireshyeshya naho iringanira mu minara. Asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza imiro umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro zo kurwanisha n'ingabo, agira byinshi cyane. Kandi ashyira abatware b'intambara mu bantu, abateraniriza aho ari mu muharuro wo ku irembo ry'umurwa, ababwira amagambo yo kubanezeza ati, nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Senakeribu akangisha abaturage b'i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo, Senakeribu umwami wa Ashuri, ubwo yari yagerereje i Lakishi n'ingabo ze zose, atuma abagaragu be kuri Hezekiya umwami w'Abayuda no ku Bayuda b'i Yerusalemu bose ati, Senakeribu umwami wa Ashuri aravuga ati, mwiringiye iki kibatera gutegereza kuzagoterwa i Yerusalemu? Mbese Hezekiya ntabashuka ngo mwicwe n'inzara n'inyota, akavuga ati, Uwiteka Imana yacu izadukiza amaboko y'umwami wa Ashuri? Hezekiya uwo si we washenye ingoro zayo n'ibicaniro byayo, agategeka Abayuda n'ab'i Yerusalemu ati, muzajye musengera imbere y'icyotero kimwe gusa, kandi aba ari cyo muzajya mwoserezaho imibavu? Mbese ntimuzi jyewe na basogokuruza banjye ibyo twagiriye amahanga yose yo mu isi? Imana z'amahanga yo mu isi hari ubwo zashoboye gukiza ibihugu byazo amaboko yanjye? Mu mana z'amahanga basogokuruza banjye barimbuye rwose, n'Imana ki yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye, bikabemeza yuko iyanyu mana yabankiza mwibwe? Nuko rero Hezekiya ye kubabeshya ngo abashukashuka atyo, kandi ntimumwemerere, kuko ari nta mana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'ay'abasogokuruza banjye, nkanzwe Imana yanyu. Maze abagaragu be bitumiriza n'ayandi magambo batuka Uwiteka Imana n'umugaragu wayo Hezekiya. Kandi Senakeribu yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isirayeli no kuyisebya ati, nk'uko imana z'amahanga yo mu isi zitakijije abantu bazo amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazankiza abantu bayo. Maze abo bagaragu barangurura amajwi arenga mu Ruyuda, babwira abantu b'i Yerusalemu bari ku nkike ngo babatere ubwoba, babakure umutima, babone gutsinda umurwa. Bavuga Imana y'i Yerusalemu bayigereranya n'imana z'amahanga y'isi, kandi zararemwe n'intoki z'abantu. Hezekiya atakambira Imana ibakiza Senakeribu. Ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Uko niko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senakeribu umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose, maze abarinda impande zose. Nuko benshi bazanira Uwiteka amaturi i Yerusalemu, na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi, bituma yogezwa imbere y'amahanga yose uhereye icyo gihe. Muri iyo minsi Hezekiya yararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Ariko Hezekiya ntiyitura ubuntu yagiriwe, kuko yiyogeje mu mutima we, nicyo cyatumye uburakari bumubaho we n'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Hezekiya bibonye yicisha bugufi, yihana ubwibone bwo mu mutima we ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu, bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya. Kandi Hezekiya yari atunze cyane, ari umunyacyubahiro cyinshi, yiyubakira ububiko bw'ifeza n'ubw'izahabu n'ubw'amabuye y'igiciro cyinshi n'ubw'ibihumura neza n'ubw'ingabo n'ubw'ibintu byiza by'uburyo bwose. Kandi yubaka n'amazu yo guhunikamo amasaka na vino n'amavuta n'ay'ibiraro by'amatungo y'uburyo bwose n'iby'imikumbi. Kandi yibonera imidugudu n'inka n'intama byinshi cyane, kuko Imana yamuhaye ibintu byinshi cyane. Kandi Hezekiya uwo agomera isoko yo haruguru y'amazi ya Gihoni, arayaboneza ayamanura mu ruhande rw'iburengerazuba rw'umudugudu wa Dawidi. Nuko Hezekiya ahirwa mu byo yakoraga byose. ariko mu by'intumwa abatware b'i Babuloni bamutumyeho kumubaza ibitangaza byakorwaga mu gihugu cye, Imana yaramuretse imugerageza kugira ngo imenye ibyari mu mutima we byose. Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'ibyiza yakoze byanditswe mu by'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi yeretswe no mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'ab'Abisirayeli. Nuko Hezekiya aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba hazamuka hajya mu mva za bene Dawidi. Ubwo yatangaga Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu baramwubaha, maze umuhungu we Manase yima ingoma ye.